kia kumbe love you,
I love you.
Oh yeah, can you, I love you too,
I love you. Malangoni
kutia club, mepega pamba za blue. Kasi nipende mi, spende pesa zangu tu. Najwa di una mindi bling 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 bling. Najwa di una mindi ching ching ching. Kwa my show, chese basketball, love and basketball. Kutu darling is up. Yes and no, mwenye midomo ya kupaka lip shine, mwenye mikoko na pamba za kushine, mwenye kumkira kima post kwenye line. La 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 la, la 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 la. Na kuchak chak, disi live umbika. Na kudek dek, paka mate ya nantoka. Ya ku face face, mami na vyo ita. Jotu shake shake, paka subi tapo fika. Bin me data na icho tu idra. Yesi nimepata bunge la sister du. Kama limpata mina ona poa tu. Na gina nimekupa, na kuita Mrs. Blue. Basi usifate wenye maneno fix, amba ukweli na uongo wana mix. Kama kweli baby umeni miss, basi sogea unipige kiss. Basi usifate wenye maneno fix, amba ukweli na uongo wana mix. Kama kweli baby umeni miss, basi sogea unipige kiss. Hey, uni kiss kiss. Kama kweli baby wangu umeni miss, basi sogea karibu unipige kiss. Ili tusigaribu zetu promise.
Ntaku kiss usihofu nimeku miss. Wala sito fata zao hadis. Na hatuto haribu zetu promise. Oh, oh, oh.
Hey, kiss, kiss. Kama kweli baby wangu meni miss, basi sogea karibu unipike kiss. Ili tusigaribu zetu promise. Oh, oh.
Ntaku kiss kiss. Ntaku kiss usihofu nimeku miss. Wala sito fata zao hadis. Na hatuto haribu zetu promise.
To promise, yes, yes, una mzuri lips, mommy, yes, yes, una shep lahis, okay, ni kiss, kiss, wangu mzuri miss, one, one miss, nikikosa na kumiss, no, siwafate wanga wenye this, ma wanataka ribu ze to promise, oh, 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 unipige kiss, one o'clock, bad number, water this, yeah, nipe chance, honey wangu ni kucheck, yo to dance, ushike bega uye to shake, acha this, wanga water funga break, yunga sex propaganda weka ex. Mwenye dimples anapo smile, mwenye kujua my life to style. Mwenye dimples anapo smile, mwenye kujua my life to style. Koko nimefunga break, mwenye body la kushake. Na kuruka kama snack, baby. Sifoso azelezeka na poringa ebu mcheck. Macho pima kwa kundek, lady. Koko nimefunga break, mwenye body la kushake. Na kuruka kama snack, baby. Sifoso azelezeka na poringa ebu mcheck. Baby wangu meni miss, basi sogea karibu unipige kiss. Ili tusiharibu zetu promise. Oh, oh.
Ntaku kiss kiss, ntaku kiss usihofu nimeku miss. Wala sito fata zao hadis. Na hatuto haribu zetu promise. Oh, oh, oh.
Ili kiss kiss, kama kweli baby wangu meni miss, basi sogea karibu unipige kiss. Ili tusiharibu zetu promise.
Ntaku kiss usihofu nimeku miss. Wala sito fata zao hadis. Na hatuto haribu zetu promise. Oh, oh, oh.
Kiss kiss. Kama kweli baby wangu meni miss, basi sogea karibu unipige kiss. Ili tusiharibu zetu promise. Oh, oh.
Ntaku kiss kiss. Ntaku kiss usihofu nimeku miss. Wala sito fata zao hadis. Na hatuto haribu zetu promise. Oh.